ngiyoba ngcinza, ngiyoba ngena, ngiyoba hlibula, ngiyoba faka, ngiyoba ngena ibhongobhongo enye yazo kwezinye zazo. Ungangipantsha le, shisha brown, shisha white, noma shisha green, pantsha le. Ushayeli, shayeli ngane engakhulu. Ungangipantsha le.
Awume ngeyitori nembuzi engapheli. Asihlalo dabeli. Bangafika ekastaku kuphlome nabangani babo. Abomzala nabochombabo. Mawuthatha ukubheka. Nami ngifike nesikim safi. Ngifike nesikim safi. Ngasikhathi simjojo siyasiphelela. Asibali mashelezi. Asibali mashelezi. Ayisiphila kuphela siyasigruvela. Ezami ziyasiphilela. Asifuni ghost. Ayifuna le soft life. Funa le soft life. Ayi. I wish you won't cry. Ay, won't cry. Ay. Ay, my jack man's pants. Whooping trip. Their colors, their lead. The volume up, it would dead. Abo love bass for Nelum shadow. Ay, got that's coming up. I see Koda. Send the six there. Bring another round, this pussy. Ukwaze namaphaka siphile la azanga ngokuhlala sodle imali yethu sodle imali yethu le ntomze
awume ngeyitori nembuzi engapheli asihlalo dabeli bangafika ekastaku kuphlome nabangani babo abomzala nabochomi babo mawuthatha ukubheka nami ngifike nesikim safi ngifike nesikim safi ngasikhathi simjojo siyasiphilela. I spell my shellies. I spill a pail as a scrooper. As I'm just killing, I spoon a ghost. I spoon a less soft life.